olo e mafuta male SBS Samoan.
I lalo se malienga i le vā o le malo tele ma le vā e ngā upuwhai le Greens. O le ale e toe mawhaiai o na whātawina le sika le tiasu po vapes i tua mai o whale talawai. Mō tangata mātutua e le mana omia se pepa fōma i se prescription e whātawai vapes. Ma na whaalia le taitai o le Greens Adam Bant o le tūlafono i lona tūlanga ua iei nei ua mauai le pāleni o na ua aveseai. Vapes, mai le fato sina ina o le whanau.
The Greens have struck the right balance in ensuring that having a vape won't be a crime, but that also we get vapes out of the hands of children.
O se whaiunga o lo langolongo ina e le peresetene o le asosia fōmai le Australian Medical Association, Steve Robson.
Compromise that's been reached between the government and the Greens is a sensible compromise. And I think in a situation like this, we can't let perfect be the enemy of good. The reforms are still good because they protect the next generation of young Australians, and that ultimately is what this has to be about.
Le peresetene o le AMA, le Australian Medical Association, Steve Robson. Peita ina faalia le peresetene o le Associate Talabai, le Pharmacy Guild of Australia, Anthony Tasson, e le ilongo ina ilatou i le tulafono, ai o ilatou o le angafa ma le whaatawino vapes i le atunuu.
The Pharmacy Guild and the pharmacy profession learnt of the full details of this secret deal between the Labor government and the Greens yesterday via a media release from the Greens, and we were gobsmacked. And after picking ourselves up off the floor, we questioned why we were not involved in the conversation of this very, very important issue.
Nata ua fo'i Anthony Tasson e le o le tali lea i le fa'afitauli o le fa'aonga ina o sika le tiasu vapes i le atunu'u.
We welcome any initiatives that are going to reduce the likelihood of having vapes in the hands of kids and teenagers, because there are serious health concerns and a scourge on our society. But this is not the solution, having non-prescription availability through community pharmacies where they're not deemed as true therapeutic goods yet by a medicines regulator.
Le peresetene o le Associate Talabai, le Pharmacy Guild of Australia, Anthony Tasson. Na saunoa le minisita o le soifua maloloina e le malotele Mark Butler, o se tasile neyo awala, wa leva o na sila sila yai le malotele.
We have been open about the possibility of this for a long period of time. I was quite open about this being very much a matter under consideration as early as last year. I've made public comments about that on several occasions.
O le whaanga aso longa o le tūlafono e lua o na laasanga. Mai le aso muomua i ulai, e le to e whaatawinai vapes i whafomai o whale talawai. Ma o le a whaatapula aina whelaiva i le plain, mint, ma le menthol. Mai le aso muomua i ulai e tau le aso muomua o kutopa, e mana omia se pepa fōma i se prescription e whaatawai vapes, mana o tangata mātutua. Na saanoa Mark Butler, o le avanoa le nei mō whale talawai, e te penai mō ma sauni mō swinga fōnei le tūlafono.
It's about being practical and us being able to ensure that pharmacists have access to the best possible advice about the way in which to deal with these new laws.
Na ia tā ua fōi, o le autua le tūlafono, o le ave e sea leo si kaleti asu po vapes, mai tūpulanga talawau matamaiti.
Therapeutic Goods Administration has issued very clear standards for the type of vape that will be able to be sold in Australia as a therapeutic product. It will have a prescribed nicotine content. It has prescribed contents on chemicals. It is designed to be pharmaceutically styled packaged, not presented as a recreational product that is attractive to kids.
Le Minister Soifu Maloloina Mark Butler. Peita ia ese le tūlanga o le tūwangai i le mata upu i sika le tiasu po vapes. Na saunua le sui o le tūwangai i mata upu i le soifua malolo ina Anne Ruston. O la lātou fuafuanga e tutusa lava le vaai i vapes ma sika le titapaa.
Our model will be a strictly regulated retail model, similar to the kind of model that regulates tobacco products in this country. Plain packaging, behind the counter, and making sure that nobody under the age of 18 can legally or illegally get access to these products.
Le soi o le soifua maloloina, le soi o le tūwangai I mata upu I le soifua maloloina, Ann Ruston. O le reportina wha maopopoina Irania Yalop, mō le SBS News.
Like, share, mafaali soifina ngalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.